uma ngabe ukuthi uyaqala ukufika namhlanje igama lami ngingu Stuart
one of the mfundisis
ngomunye wabafundisi
you're joining us in a series through the book of Philippians where we come now to a very well known passage
usithola ke namhlanje sise ohlwini lwezintumayelo ezithelelanayo encwadini yabase Philip namhlanje ke sikwenye yama passage edumile kakhulu.
C.T. Studd was born into a family of wealth and privilege.
Bomlisa ngiyasemshilo wazalelwa emndenini owawucebile kakhulu futhi owawudumile.
He attended Eton, one of the most prestigious schools in England.
Lomlisa lona wakhula ke wayiswa kubo esikoleni esasidumile kakhulu esasaziwa isikole seyiqeni.
And he later went on to study at Cambridge.
Wase wathi ke emva kokuba eqedile esikoleni uhamba wayofunda uqhubo amabanga akhe aphezulu e-university yase Cambridge.
Alongside his privileged heritage and his academic achievements, Studd had a passion for the sport of cricket.
Ngaphezu kwalokhu ukuba wayezalelwe emndenini owawukade ucebile waye nasesikoleni esasikade kwisikole sezicebi waye nokunye lomlisi ukuthi waye nothando olujulile ngomdlalo lowekhilikithi cricket.
He quickly rose above others to the highest stage.
Wathi ke ma ethanda nomidlalo omdlalo wakhuphukela phezulu kakhulu kunabanye wabangcono kakhulu kunabanye.
If you are a cricket fan, it would interest you to know that he was part of the original cricket team which played in the first Ashes Test match against Australia in 1882.
Uma ke ungumuntu othandayo lezi zebhola lekhilikithi, mhlambe kuzokujabulisa ukwazi ukuthi waye kuleyo team noma kulelo qembu eladlala liphikisana neqembu le-Australia ngonyaka 1882.
Twice he was voted the best all-round cricketer in England.
Kwaze kwabakabili ke evotelwa njengomuntu ke ongqaphambili obashaya amakhanda bonke eEngland kwicricket.
While he was on tour in Australia, his brother fell ill and nearly died.
Ngenkathi ke ehambele indawo yase-Australia umfowabo wagula kakhulu waze wacishe wafa nokufa.
Studd was a backsliding Christian. At this point, his love of cricket had eclipsed his commitment to Jesus.
Lomlisa ke wayekade engumzalwane kodwa ke ngenxa yothando lwakhe olukhulu kakhulu lomdlalo lowekhilikithi kwaba yona into eyayisiphambili kakhulu kuyena waze wafinyelela khona ekhohlwa inkolo yobuKristu wayiyeka wakushiya ukukholwa.
His brother's death was a turning point in his life.
Ukufa ke kuka mfowabo kwaba into eyamguqula kakhulu.
Near death, sorry.
Ukucishe kokufa kuka mfowabo yona into eyamguqula noma eyambuyisa.
He said to himself, "What is all the fame and flattery worth?"
Wazibuza lo mbuzo ukuthi ingabe zonke lezi zinto enginazo noma lokhu lwedumo lungako enginalo ingabe lunanzuzoni na?
What shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul?
Kuyomsiza ngani umuntu ukuba azuze izwe lonke bese kuthi egcineni alahlekele umphefumulo wakhe?
What is it all worth when a man comes to face eternity?
Uthi ke buyo banjani noma kuyomsiza ngani umuntu la khona eseqondene ngqo nempilo enguna phakade na? Zonke lezi zinto anazo ziyomsiza ngani uma esebhekene nempilo enguna phakade na?
So at the height of his career and fame, he decided to count it all as loss for the sake of knowing Christ.
Wafinyelela ke lomlisa lakhona ekuphezulu noma la ayenakho konke lokhu ayenakho wafinyelela khona ekushaya indiva konke ngenxa yokumazi uKristu.
To the shock of all, he went on to become a missionary in China.
Wagcinanga nje lapho lomlisi ukuthi akushaye indiva konke ayenako waqhubekela phambili nasekuthenini azahambe azibophezele kushumayeleni ivangeli endaweni yaseChina.
He even gave away his £29,000 inheritance to other mission work.
Waze wanikela ke nemali eyisamba le asekhulume ngayo umfundisi okuyimali enkulu kakhulu mawucabanga ngayo ngokwemali yethu la wanikela ngayo ekushinyelweni kwevangeli.
When you hear this man's story, do you think what a loss or what a gain?
Uma ke ulalele indaba kufikane engqondweni yakhe ngabe ucabanga ukuthi waze wazuza lo muntu noma ucabanga ukuthi waze walahlekelwa na?
But of course, he was only 1,900 years behind the Apostle Paul.
Kodwa ke uqiniso kube lo muntu uphile eminyakeni ewu 2,000 emva kweminyaka kaMpostoli Paul.
Who had it all in the eyes of his Jewish countrymen.
Naye futhi owayenakho konke emehlweni abaJuda.
And he lost it all to gain the surpassing worth of knowing Christ.
Walahlekelwa yikho konke ukuze azuze ubukhulu bukaKristu.
So once again here Paul is using himself in this book as an example.
Siyabona ke futhi umphostoli Pauli ezisebenzisa kulamavesi njengesibonelo saloku azokhuluma ngakho.
He is a selfless servant who has gone all in for the gospel.
Uzisebenzisa njengesibonelo somuntu okunqame bonke okwakhe ongazange azibeke yena phambili kodwa ongene wagxila evangelini.
And if you were here last week, you'll know that he put forward Timothy and Epaphroditus of good examples as well.
Uma ngabe ukhona ngesonto edlule uzokhumbula ukuthi umfundisi wasisiza sabona laphayana umphostoli Paul eveza uTimotheu noEpaphroditus njengesibonelo.
Good enough showed us that Timothy was an example of an unselfish servant.
Umfundisi wasikhombisa ukuthi uTimotheu uyinqebu engazibeki yona phambili.
Epaphroditus is an example of someone who risked his life for the gospel.
Wase kwathi ke uEpaphroditus lona kwaba ke yena isibonelo somuntu ongazangaza abheke ngisho impilo yakhe kakhulu wayibeka engcupheni ngenxa yevangeli.
And high above all of those examples, he gave us the example of Christ himself.
Ngaphezu kwalezo zibonelo zombili waphinde wasinikeza isibonelo sikaKristu Jesu.
Chapter 2 verse 5 to 11.
Esahlukweni sika 2 evesini lika 5 kuya ku 11.
Showed unmatched humility.
La sabona khona ubuntu obungalinganiswa nalutho.
And he did it to serve us with salvation.
Wakwenza lokho uJesu ukuze asikhonze ngensindiso.
So now as Paul gives himself an example again, it's not because he likes to find any opportunity to talk about himself.
Umphostoli Paul ke uyaqhubeka usinikeza esinye isibonelo manje, akusibona ukuthi ukwenza lokho ngoba ubona ithuba nje lokuthi mhlawumbe aphinde akhulume ngento asekhulume ngayo.
He is shaping what is effectively his Christian testimony, but it's for a particular purpose.
Uphinde ukubheka umphostoli Paul ubufakazi bakhe njengomzalwane ukusebenzisa lokho ngenhloso ethize.
There is a group of people who we'll see in a moment. They could serve or are serving as a negative example to the Philippians.
Wabukona iqembu ke labantu elalikhona ngalesi sikhathi ebandleni laseFiliphi labantu ongabathatha njengokuthi babe isibonelo esibi ebandleni laseFiliphi.
This group is promoting a false gospel.
Leli qembu noma leli qeqeba labantu laligqugquzela ivangeli elibi noma ivangeli elingamukelekile.
And it's taking some of the spotlight off of Christ.
Lento ababegqugquzela kwakungukususa uKristu Jesu angabi semqoka benze kube ezinye izinto ezisemqoka kungabi inkosi uJesu.
They are inviting believers who've put their full weight and confidence in Jesus to spread that out a bit more.
Babebiza abazalwane bethi abasube ekubekeni ithemba labo evangelini. Bathembe ezinye izinto ezingasilona ivangeli. Iyazwakala le nto bangcwele.
Amen. To consider some other worthwhile options in addition to Jesus.
Bethi akenibheke mhlambe zikhona siyalizwa leli vangeli lenu kodwa akenibheke mhlambe zikhona ezinye izinto ezingconywane esingayifaka kuleli vangeli silenze libe ngcono.
That's why Paul goes to himself as an example.
Yingakho ke umphostoli Pauli ephendukela kuyena ezisebenzisa njengesibonelo.
But before we look at this group a bit more closely, look at how Paul prefaces this whole discussion in verse 1.
Kodwa ngaphambi kokuba siqhubeke nokuqonda kangcono leli qembu labantu, awubheke ukuthi umphostoli Paul uyibeka kanjani le versini lika 1.
The second part of verse 1.
Ingxenye yesibili ka verse 1 uthi akungikhathazi ukuphinde nginilobele khona lokho kodwa nina kuyanilonda.
See what he's about to say to them, he knows he's said many times before over the course of their long friendship.
Umphostoli Paul uqonda kahle ukuba lento azobalobela yona manje into abekade seke wayikhuluma nabo esikhathini esiningi ebudlelwaneni anabo kanye nabo.
And he makes no apology for saying it again.
Akaxoliseli futhi lokhu ukuthi uyayiphinda into abekade sekhulume ngayo kaninginingi.
Paul understands that repetition is key when it comes to the fundamentals of the gospel.
Umphostoli Paul uqonda kahle ukuba ukuphindaphindwa kwamaqiniso evangeli abantu bekhunjuzwa njalo njalo kubalulekile evangelini.
He says them again and again, not because he thinks people are intellectually stupid.
Uyiphindaphinda kaningi lamaqiniso avezwa ivangeli hayi ngoba ecabanga ukuthi abantu baziwula.
Rather, he knows that we are sinfully stupid.
Kodwa ngoba eqonda lokhu ukuba siyizoni eziziwula.
Sin makes us stupid.
Isono sisenza sibe iziwula.
That is, our hearts are always prone to wander away from Christ.
Lokho kusho ukuthi ke inhliziyo zethu zihlala njalo zifuna ukusuka kuKristu Jesu.
To put our confidence in other things.
Zisuke enkosini uJesu bese ziyothembela kwezinye izinto.
So the Bible, Paul, and this preacher makes no apologies for repeating the ABCs of the gospel.
Ngakho ke iBhayibheli kanjalo nomphostoli uPawuli nomshumayeli nayo shumayelayo imbala akaxoliseli lokhu kuba akwenze noma aphinde ukusikhumbuza izinto ezibalulekile ezisisekelo zevangeli.
It's Christ alone, by grace alone, through faith alone.
Iziphi lezo zinto na ezibalulekile ezisisekelo ukuthi ukholwa sikwamukela ivangeli silamukela ngokukholwa egameni kaJesu kuKristu Jesu kuphela.
Why repeat these things?
Kungani kubaluleke ukuba sikhunjuzwe leyo nto leyo?
Paul says because it's safe for you.
Umphostoli Paul uthi ngoba lezo zinto ziyanilonda laphana egcineni kwaverse 1 uthi ngoba kuyanilonda.
It's so that you don't drift from the safety of the gospel.
Lezo zinto zizonisiza ukuba ningasuki nisuke evangelini niye kude nalo.
So if you like in this passage Paul is securing our seat belts.
Uma ngabe ke uthanda mhlambe sakubeka ngalendlela kuba umphostoli Paul ufaka ibhande la ukuba sihlale siphephile.
So that we don't go flying through the windscreen into eternity without Christ.
Ukuze ke singathi uma sihlangana nenkinga bese ke sibe sifane labantu abangavikelekile siphume ngewindi sindize sambe siyongena empilweni enguna phakade engena Christu.
As I see it, this passage serves as Paul's safety checklist.
Lokho engikubonayo ke kulama verse lokuthi umphostoli Pauli ubheka izinto eziyilist ezibalulekile kuba umuntu abunazo abenazo ukuza phephe.
We're going to ask three questions to make sure that we are safe and secure in Christ.
Zintathu ke izinto esizoyibuza noma imithathu imibuzo sizoyibuza ezosinikeza isiqiniseko ngendlela esizoyiphendula ngayo ukuthi ingabe siphephile yini kuKristu.
Is Christ all you need?
Ingabe uKristu omfunayo kuphela?
Is Christ all you have?
Ngabe uKristu onaye kuphela?
Is Christ all you want?
Ungabe uKristu omfuna yini kuphela? IsiZulu sifuphi kabi bazalwane.
So our first point is Christ all you need?
Iphuzu lethu ke lokuqala, iphuzu lethu lokuqala njalo sisinokuthula. Lithi ungabe uKristu uyikho konke okudingayo na?
This is the question the Philippians need to have a clear answer to.
Umbuzo lo abazalwane baseFiliphi abamele ukuba babe nempendulo ecacile ukuphendula.
If they're going to see off the danger of these false teachers.
Ukuze bezokwazi ukumelana naloku ngozi obuza nalabafundisi bamanga.
This group who are called the Judaizers, or they also go by the name the circumcision.
Leli embuke labantu lesithela lifundiswa okuphambene nokufundiswa yizwi kaNkuluNkulu elalaziwa njengokuthi ama Judaizers abanye babebazi njengokuthi abasokile.
They were a group of Jewish Christians.
Babe yiqembuke labantu abangamaJuda.
They went around telling Gentile Christians.
Babe hamba ke endaweni labe hamba khona benxenxa bekhuluma nabazalwana abangabezizwe.
That unless their men got circumcised, they weren't yet the full followers of Jesus the Messiah.
Bathi ke ivangeli labo ke lithi uma ngabe abesilisa benu njengalokhu ningabezizwe bengasokile ngokusoka kwenyama abasibona abazalwane ngokwempela. Abekho evangelini uma ngabe ngasokile.
That unless they committed themselves to keeping the law of Moses, they weren't yet part of the true people of God.
Bathi-ke uma ngabe amadoda noma nani mbala ningazibophezele ekugcineni umthetho kaMoses, anisiyona ingxenye yabantwana bakaNkulunkulu.
In other words, to be a clean and acceptable Christian, they needed to become more Jewish.
Ngamanye amazwi bathi ke ukuze nihlanzeke noma nibe ngabazalwane ngokweqiniso nidinga ukuba nibe ngabazalwane abangabajuda.
They needed to take on the outward signs that one was a devoted Jew.
Babedinga lezi zinto ezaziyimpawu zangaphandle zamaJuda ezaziveza ukuba umuntu uzibophezela impela enkolweni yobuKristu.
Circumcision.
Ite njengokuthi nje wawumele ukuthi usoke uma ngabe umzalwane ngomJuda.
Keeping the Sabbath and other Jewish festivals.
Wawuphoqeleka futhi ukuba ugcine umyalelo weSabatha neminye futhi ke neminye imithetho ke yayikhona.
Eating only clean foods and doing ritual washing.
Udle ke ukudla okuhlanzekile uphinde futhi wenze lelo siko lalukhona lokuhlamba izandla ngaso sonke isikhathi.
And so in verse 2 Paul gives a very strong warning.
Evesini ke likathi umpostoli uPauli unikeza isexwayiso esikhulu. Uthi ke laleli ukuthi uthini evesini kathi uthi xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezibi. Nixwaye nabazisika imizimba.
What Paul is doing here is what you could call godly mockery.
Lokho uMpostoli Pauli akwenzayo la iloko singabizwa ukuthi uyabhuqa ngokukaNkuluNkulu.
The point is not that he is doing some petty name calling.
Inhloso akusikona ukubanameka nje ngamagama angasho lutho noma ngamagama adelelayo.
The point is that he is unmasking evil where it is being called good.
Inhloso ukuveza ububi obubizwe ngokuthi kuhle. Iyazwakala lento bazalwane.
So when Paul calls them dogs, he's speaking to them the way that they would speak about Gentiles.
Uma ngabe umphostoli Pauli ebabiza ngezinja, ukhuluma nabo ngendlela efanayo nendlela ababekhuluma ngayo uma ngabe bekhuluma ngabe izizwe. Babebiza bezizwe ngokuthi izinja. Umphostoli Pauli ubiza bona ngokuthi bayizinja.
Dogs in those days were not cute and cuddly house pets.
Izinja ke ngaleso sikhathi zazingafani ngendlela esizazi ngayo namhlanje ukuba sikwazi ukuhlala endlini uhlale la embedeni uyigone inja lapha kuna kusofa.
They were filthy scavengers that scounged around the rubbish dumps.
Izinja zazaziwa nje njengezinto ezingcolile njengezinja ezihamba zehla zenyuka zichitha imigqomo kadoti into enyukayo ongayidingi into eduze kwakho.
People say it's not the Gentile Christians who are unclean, it's you guys.
Uthi kumpostoli Paul ukubona akusibona abazalwane ababavela ekubeni ngabe izizwe abayizinja yinina enizinja.
Next he calls them evil doers.
Ukulandela umpostoli Paul ekhona phevesini lika 2 ubabiza ngokuthi izisebenzi ezibi.
See, they think they are doing God's good work by trying to get Gentile Christians to become Jewish.
Bacabanga ukuthi ke benza umsebenzi kaNkuluNkulu omuhle ngokaloku babe nemizamo yokuthi baguqule abazalwane babezizwe babenze babe ngabazalwane abangabajuda. Bacabanga benza umsebenzi kaNkuluNkulu omuhle babenza kanjalo.
Paul says, no, they are evil workers, they are doing Satan's job.
Uthi kumpostoli Paul uqhabo niyizisebenzi ezibi nenza umsebenzi kaSathan.
Paul saves the best for last.
Umposo Pauli ugcina okuhle kakhulu ugcinele ekugcineni.
They call themselves the circumcision.
Bazibiza ngokuthi ke bangabasokile.
He plays on that word and he says, no, actually you're the mutilation.
Uyasebenzisa ke lelo gama umposo Pauli athi hayi eqinisweni nina nizisika imizimba.
Cutting to pieces the flesh.
Uthike ni sika imzimba yenu ni sika niyenziwe baqathaqatha.
Those in my Bible study might know that this is the same word used in 1 Kings chapter 18.
Bazokwazi ke labo abakwi Bible study kamfundisi ukuba igama elifanayo leli elisetshenziswe la lokusika imzimba negama elikhona lapha encwadini yamakhosi yokuqala sahlukulu sika 18.
Only it's talking about what the pagan priests were doing. They were cutting themselves all over to try and get their God to answer their prayers.
Likhuluma ligama lemachaza lento iyayenziwa abapriesti bezizwe abaholi bezenkolo ababengakholo uma ngabe bezisika imizimba yonke bezisika ngenhloso yokuba onkulunkulwana babo babezwe mangabe khuleka kubona.
So these circumcisers are no better than those pagan priests.
Uthi ke umpostoli Pauli ke kuleli qecebana noma kuleli qembu leli elisokayo uthi umpostoli Pauli eqinisweni anihlukile nalabo bantu labo ba priests abangakholwa.
Paul doesn't mince his words.
Sorry.
Paul doesn't mince his words.
Umpostoli Pauli akaxubi lapha yana amagama akhe.
But only because he is so alert to the danger.
Kodwa ukwenza lokho ngoba uyaqonda ubungozi obuza naleyo nto.
One of the quickest ways to destroy our unity in the gospel is by drawing people away to a false gospel.
Enye indlela elula kakhulu neseshayo esingakwazi ukubulala ngayo ubunye ebandleni likaNkuluNkulu. Ukuba sisusa abantu evangelini leqiniso sibayise evangelini lamanga.
And the temptation is that it offers you something more than Christ to put confidence in before God.
Isilingo ke ileso sokuthi lezi zinto esisusa abantu evangelini sibayise kuzona zibuyeka zilinga ngoba kungazuthi uma uyibheka zinikeza okukhulu nokungcono kunaloku Kristu asinikeza khona.
And so in verse 3 he tells us why we mustn't fall for that temptation.
Evesini ka 3 ke uyasinikeza isizathu sokuthi kungani ungafanele siwele kuloko kulingwa uthi ngokuba singaba sokile thina esikhonza ngomoya kaNkuluNkulu sizigqaja kuKristu uJesu asilibekile ithemba lethu enyameni.
You don't need what they are offering you because you already have it all in Christ.
Uthi ke alidingi eqinisweni lento abazama ukunikeza yona abafundisi bamanga ngoba nina ninakho konke kuKristu Jesu. Amen bangcwele.
He says to them, you already are present tense the circumcision.
Uthi uMpostoli Pawuli manje nina nisokile bazalwane.
Meaning what?
Uchaza ukuthini lo uMpostoli Pawuli akushoyo lapho?
God has sent his son. God has now sent his spirit to do the inward work of circumcising our hearts.
uNkulunkulu uyithumelile indodana yakhe, uNkulunkulu wawuthumela umoya wakhe ongcwele ukwenzani na? Ukuba inhliziyo zethu zisoke. Wenze lo msebenzi kuNkulunkulu ngokuthumela uJesu nomoya ongcwele, usoke inhliziyo zethu.
Jewish circumcision was given as a sign of how our hearts actually need their sinful flesh cut away.
Uthi ke lokusokwa kwamaJuda kwakunikezwe njengophawu lokuba izinhliziyo zethu zidinga ukuba zisokwe ukuze sibe duze noNkulunkulu.
So that we could be spiritually cleansed and set apart as God's people.
Ukuze sibe ngabantu abahlanzekile, sibe ngabantu abahlukanisela uNkulunkulu, abantu abangcwele.
That's what circumcision was pointing forward to.
Lokhu kusoka bekwenyama kwakukhomba kuloko kusoka kwenhliziyo okuzokwenza sikwazi ukuba nobudlelwane noNkulunkulu.
Now Christ has come.
Manje ke uKristu Jesu iNkosi usefikile.
He's achieved the true circumcision of his people by shedding his cleansing blood on the cross.
UKristu Jesu sekwenze kwenzeke ukuba abantu bakwazi ukuba noNkulunkulu, usekwenze kwenzeke ukuba bangadingi ukuba basoke inyama ngokufa kwakhe esiphambanweni basondele phambi kaNkulunkulu.
And the spirit of God has come to live in our hearts.
Umoya ongcwele kaNkulunkulu nawo sewufikile ukuba uhlale enhlizweni zethu.
Marking us out is the true Israel of God.
Usenza ke sibe ngabantu abangaba Israel oqobo.
So he says in verse 3, you already have all that you need to live your whole life in worship of God.
Uthi ke nina bazalwane ninakho konke enidingayo impilo yenu yonke ekudumiseni uNkulunkulu. Iyazwakala lento bazalwane. Anisilele lutho. Ninakho konke enidingayo ekudumiseni uNkulunkulu.
You already have all that you need in Christ.
Ninakho konke enidingayo uKristu Jesu.
So make him your only confidence.
Uthi ke beki ithemba lakho kuyena, uthi thembela kuyena kuphela.
It's like walking out of MTN with the latest smartphone.
Uthi ke lento uyilinganisa nje ukuthi kunjengokuphuma esitolo sakwa MTN. Uphethe iphone yesanda kuphuma noma entsha kunawo wonke.
And someone comes up to you and they try to sell you an outdated model of that exact phone.
Bese kuvele uthi uphuma nje eminyango bese uvela uhlangana nomuntu akudayisele lolo hlobo lwephone kodwa endala kunaleyo akudayisele yona.
For the same price.
Akudayisele ngenani elifanayo.
And you'd say, why would I want the outdated model when I already have the new improvement.
Besuzibuza lento ukuthi kungani ngidinga iphone edlulelwe isikhathi uma ngabe ngine phone yesimanje manje na.
See, after Christ and the Spirit have come, Jewish circumcision is outdated.
Usho njalo ukuthi emva kokufika kuka Christu Jesu nomoya ongcwele osehlala kithi enhlizweni zethu ukusoka kwasenyameni akusasho lutho sekudlulelwe isikhathi. Iyazwakala lento bazalwane. Amen.
Is Christ all you need?
Ingabe uKristu kuphela yini omdingayo na?
It's only when we see that he is that we'll see through all the claims of false teachers.
Ingalenkathi sibona yena njengento esidingayo kuphela bazalwane la esizoqala khona sikwazi ukukhiphela ngaphandle zonke imfundiso zokudumo zokuyichitha bazalwane uma sibona uKristu njengento eyodwa esidingayo siyokwazi ukuthi no emfundisweni zokudumo.
We have no shortage of them.
Ziningi ke lezo zinto ke zokweduka bazalwane, ziningi singazibalula.
So look out for those who insist that to be a Christian you cannot eat pork.
Qaphela labo ke kakhulu abathi ukuze ube umzalwane akufanele udle inyama yepork yengulube.
That to be a Christian you have to wear certain religious clothing.
Qaphela labo bantu abazothi hayi ungakholi impela ukukholwa kodwa mawungagqoki nje ngalendlela umzalo ongagqokile ngalendlela hayi ngeke angathi awukholwa kahle.
That you have to keep strictly to the Saturday Sabbath.
Qaphela labo abazofika bathi ngiyayizwa lento yakho kodwa kahle kahle thina simele ukuba sihlangane ngomgcibelo ngoba isabatha lingomgcibelo.
Look out for those who tell you that these things are an essential part of your faith.
Qaphela labo abazofika bakutshele lezi zinto zisemqoka ekukholweni kwakho.
That they have the power to bring you closer in your devotion to Christ.
Ukuthi lezi zinto zibalulekile futhi izinto ezingakwazi ukusondeza eduze ube nobudlelwano obuseduze nenkosi.
You stay safe when you know that Christ is all you need.
Uzohlala ke uvikelekile uma ngabuqonda ukuthi eqinisweni uKristu uyena yedwa omdingayo. Bayizwa bazalwane lento. Amen.
We move on to Paul's second question on his gospel safety checklist.
Siqhubekela ke ephuzwini ke lesibili la sizobheka khona izinto esidingayo zokuphepha. La sibuza khona ukuthi kungabe uKristu uyikho konke onakho na.
Start with verse
4. Just verse 4. Everything of 4 uthi nakuba bengingethembela enyameni nakuba bengingathembela enyameni uma kukhona ocabanga ukuthi unesizathu sokwethembela enyameni mina nginezinini.
One of the ways that the Judaizers responded to Paul's attacks on them was by claiming that he was jealous.
Enye yezindlela abazalwane laba bangabajuda abaphendula ngayo kumphostoli Paul uma ngabe ethi kubona cha anihambisi ngokwevangeli lokweni kushoyo sekudlulelwe isikhathi uKristu manje wasemqoka. Enye yezindlela ababephendula ngayo kuyena babethi hayi wena ukusho lokho ngoba unomona.
Oh yes, that Paul guy, he's just jealous.
But in dia mbona nje luyamfundisi luyayana uPaul ave nomona.
Because he was a nobody in terms of Jewish credentials.
Ngoba uyazi kahle ukuthi wayengena lutho nje uma kuziwa kahle kahle enkolweni yobuyo kuJuda.
He didn't reach the heights that we've reached in terms of keeping the law and the customs of Judaism.
Uta bathi akazange azafinyelele naphezulu esigabeni esiphezulu enkolweni yobuJuda yabona kule ndlela yakhe leyana yokuba umfarisa akafiyanga naphezulu kuningi kaba ngakwazi.
So Paul does a quick run through his Jewish CV.
Umphostoli Pauli ke ubabuyisela ke ezintweni azenzile nadlule kuzona nazazi kahle.
It proves that not only did he play the game well, he played it better than anyone else.
Uzobavezela ukuthi akusikhona ukuba lelo mdlalo elidlalayo ngiwudlalile ngaphezulu kokudlala bengingcono kunani nonke.
As we say today, he was the goat.
Yeah, lokho sishoyo namhlanje ithi wayeyimbuzi.
First, in verse 5, he was circumcised on the 8th day.
Njengalokho eveza ke ekuqala nje ngo lapha leverse la 5 ukuthi yena wasokwa ngosuku lweswagalombili.
Getting it done on the 8th day showed that he had very religious obedient Jewish parents.
Lokho ukuthi wasokwa ngosuku lweswagalombili kuveza lokho ukuba kusho ukuthi ekhaya kuba bazali babo babekade bewugcina kakhulu umthetho.
Second, he's of the people of Israel.
Owesibili ke iloko kokuba ungohlanga luka Israel.
Meaning he had 100% Jewish bloodline.
Okusho ukuthi ke unegazi nje labantu bakwa Israel ngokugcwele.
Pure and undiluted.
Ungum Israel woqobo.
Third, he came from one of the distinguished tribes of Israel.
Okwesithathu uthi wavela kwesinye isizwe esasehlukile sakwa Israel.
tribe of Benjamin produced Israel's first king.
Isizwe ke sakwa Benjamin ngaphansi kwa Israel isona esaveza inkosi yokuqala kwa Israel.
It was also one of only two tribes that stayed in Jerusalem under the one Davidic king.
Esinge futhi sezizwe ezizwe lezithu ezahlala eJerusalem ngaphansi ku line lo ka David kwenkosi uDavid eJerusalem.
The faithful tribe.
Isizwe esasithembekile kakhulu.
So these first three, they all speak of Paul's Jewish privilege by birth.
Zonke ke lezi zinto ke zontathu ziveza lokho kungamalungelo kaPauli ngokuzalo.
The next four speak of how we built on those privileges through discipline, skill and hard work.
Lokho kuneke okulandelayo kuzokwakhela phezulu kwaloko kuzoveza izinto asebenze kanzima yena ngezandla zakhe ukuzakha.
First he says he's a Hebrew of Hebrews.
Okokuqala ke uthi ungumHebheru wamaHebheru.
It means he didn't assimilate to the dominant culture of the day, which was Greek culture and language.
Okusobe ukuthi akazange azawele kule culture leyo eyigcwele kakhulu igcwele leyo yamaGreek.
He took pride in his Jewish roots. He kept his culture.
Wazibophezela osikweni lakhe, wayelithokozela izigqaja ngalo usiko lobomJuda.
This is why his parents raised him in Jerusalem.
Ingakho abazali bakhe bamkhulisa eJerusalem.
Where he received an elite education under the renowned teacher Gamaliel.
Okuyila athola khona izifundiso ezinkulu ngaphansi kwalo owayemfundisa uGamaliel afunda ngaphansi kwakhe.
Second, he went on to become a Pharisee.
Waqhubeka kagcinanga lapho umphostoli Pauli waba ngumFarisi.
We think that's a bad thing, but of course in his day people held Pharisees in high esteem.
Cabanga lokho masikubuka ngamehla manje ukuthi kwakuyinto ebhedayo ukuba umFarisi, kodwa labo bantu baseqaleni bona babe baphakamisa kakhulu abantu abangamaFarisi, babe bakhulu kakhulu bebalulekile endaweni.
Took a lot of discipline and dedication.
Kwakufuneka ukuyibophezela nokuyimisela okukhulu kuze lo umFarisi.
Not only in studying the law but in keeping it exactly to the T.
Hayi nje ekufundeni umthetho kuphela, kwakufuneka ukuyimiselo okukhulu nasekuphileni nasekuhambiseni ngawo.
Third, Paul's zeal for religious purity led him to kill Christians.
Okulandelayo ukuthi umphostoli Paul intshisekelo le ayenayo yamenza ukuba agcine sebulala abazalwane.
So Christianity is a breakaway from Judaism, which was blasphemous, offensive in God's eyes.
Wayebona ke abazalwane ababekholwa egameni kaJesu ngaleso sikhathi njengabantu abenza kubi ngokusuka enkolweni yobuKristu, baye enkolweni yobuKristu. So labo bantu wayebabona njengabantu abafanele ukufa, umsebenzi wakhe lowo.
And finally, as to righteousness under the law, blameless.
Okugcina ke ukuthi ngokulunga phansi komthetho wayengasoleki.
Paul's not exaggerating when he says that.
Umphostoli Paul akayikhulisi nje leyo nto uma ngabe eyisho.
But it's important to understand that when he says blameless, he doesn't mean sinless.
Ubalekile simele ukuveza uma ngabe ethi wayengasoleki akasho ukuthi wayengenasono.
He means that in terms of all of the outward rituals and rules that needed to be kept, he kept them all.
Uveza lokhu kuba kulemthetho nemigomo nembandelo kwakubalekile ukuba ayigcine njengomFarisi, wayigcina kwaze kwaba sekugcineni kwayo.
Nobody could point a finger at him.
Akekho umuntu owayengakwazi ukuphakamisa isijumbane ngathi hayi uphostoli Pauli akenzi kahle.
No one could bring any charge against him as a lawbreaker.
Akekho umuntu owayengakwazi ukuletha icala ngaye azomsola athi hayi akenzi kahle.
This is Paul's religious CV.
Inkoli iCV ke leka mphosoli uPauli yakhe eseyiJuda leqinise engakakholwa akamlandeli uJesu.
He had everything a Jew would want to have.
Wayenakho konke umuntu ongumJuda ayefisa ukuba nakho.
In order to show off their status as a faithful member of God's people.
Ukuze aqhakambise aveze ubuhle bezinto anazo njengelunga lesizwe sikaNkuluNkulunkulu.
The kind of son that every Jewish parent would be proud of.
Noma ngabe imuphi umzali owayekhona ngaleso sikhathi wayeyothokoza ngokuba nendodana eyayinjengoSawuli. Wayeyothokoza kakhulu.
In his pre-converted mind, all of this showed that he was on secure ground in his relationship with God.
Ngaphambi kokuba ke aphenduke akholwe ivangeli, zonke lezi zinto esikhuluma ngazo esiyibalayo ngaye zisivezela lokhu kuba wayenesiqiniseko sokuthi unobudlelwane obuvikelekile neNkosi.
So let's stop for a moment to consider what we might assume puts us on secure ground with God.
Uthi ke ake sime kancane esicabange ngoqobolethu sicabange njengomphostoli Paul sizibuza ukuthi ingabe thina iziphi izinto esithi uma sizenza noma izinto esiyizo ezingenzeka sisenze sicabange ukuba si right phambi kaNkuluNkulu ngenxa lezo zinto.
What might you point to?
Yini leyo ngayikhomba?
To say that because I have this,
ukuthi nje ngenxa yokuthi mina nginalokhu,
I am sure that God will accept me.
Nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyakungamukela.
Is it being born into a family that has generations of Christians?
Ingabe mhlambe ukuzalelwa ekhaya la kukholwa khona iNkosi uJesu, la khona ukukhuliswa ngevangeli?
Or maybe some bonus points if you have ministers in your family.
Noma mhlambe ke lokhu kuba uzalelwe ekhaya elinabafundisi, abanye abantu bacabanga lokhu ukuthi hayi ngazalelwa ekhaya elinabafundisi kusho ukuthi nje kunesiqiniseko.
Is it being in the most biblical and faithful denomination?
Ingabe mhlambe kwabanye abantu noma kuwena, ingabe lokhu kuba wena uyingxenye ye denomination noma yembaba le egcina ivangeli noma ebeka phambili iNkosi uJesu nezwi lakhe na?
Is it because of your love for religion and doing good deeds?
Ingabe mhlambe iloko mhlambe kokuthi uyayithanda inkolo. Uyabona khona abantu nje uthola umuntu uyayithanda inkolo ngokwemvelo nje, umuntu oyithandayo inkolo futhi owenza izinto ezinhle nje noma uyakhona noma akakhona. Ngabe ucabanga ukuthi leyo nto leyo yona ekwenza ulunge phambi kaNkuluNkulu na?
Or serving within a certain position in church.
Noma mhlambe lokhu kuba khona into oyenzayo esontweni osiza ngayo okhonza ngayo abazalwane.
Reading and having a good knowledge of the Bible.
Noma mhlambe ukufunda kakhulu iBhayibheli nokuba nolwazi oluningi ngeBhayibheli. Yona into leyo nto ekwenza ucabange ukuba wamukelekile phambi kaNkuluNkulu na?
Do you think that any of these things gives you some kind of spiritual credit with God?
Ngabe unako yini ukucabanga ukuthi enye yalezi zinto esiyibalile ikwenza ukuba ube ngcono phambi kaNkuluNkulu noma ikubeke eduze noNkuluNkulu na?
Now listen to what post-converted Paul thinks about his blameless Jewish life.
Lalelake ukuba umphostoli Pauli ucabangani ngaleya mpilo yakhe engakabi umzalwane, ngaleya mpilo yakhe engakaguquki amukele ivangeli leqiniso.
Verse 7 and 8.
Uyibeka kanjena ke evesini lika 7 ya 8 uthi kepha lokho okwabuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu.
Paul uses an accounting metaphor of profit and loss.
Umphostoli Pawuli ke usebenzisa isibonela siboleka lapha kweze accounting la kusuke kwenziwa khona inzuzo noma mhlambe ukulahlekela.
When it came to his confidence to stand before God, Paul thought that he had currency.
Uma ngabe kuziwa ekumeni phambi kaNkulunkulu ulungisisiwe uright phambi kaNkulunkulu umphostoli Pawuli wayecabanga ukuthi unegolide uma kuziwa lapho uright phambi kaNkulunkulu.
That his bank account was full.
Wayecabanga ukuba ibhenki lakhe ligcwele imali ebili.
All of the things listed in verse 5 and 6 were in the profit column.
Zonke lezi zinto ezibala kuverse 5 kuya kuverse 6 izinto ekwakuyizinto ayezuzile ayenazo.
But when he met Christ, he came to see that all of those things, as far as God is concerned, are utterly worthless.
Kodwa ke kwathi ngomzuzu ehlangana noKristu waqonda lokuba zonke lezi zinto ayizuzile nalezinto anazo ziyizibi.
Not in and of themselves, but to give a person any acceptance before God.
Ayikho neyodwa kulezi zinto anazo nalezi zinto ashayelwa abantu izandla ngazo ezingamenza ukuthi alunge phambi kaNkulunkulu, lo uNkulunkulu ambone elungile.
They are to be counted in the loss column.
Uthi zonke lezo zinto zifanele ukuba ngapha ziyizibi eqinisweni ulahlekelwe. Akanomi yazoka lento bazalwane.
And so Paul counted them as loss.
Uthi uNkosi Pawuke zonke lezi zinto kahle kahle ngilahlekelwe izibi.
You may have heard of the sunk cost fallacy.
Uthi ke kungenzeka ukuba uzwile ngalento waqeda kuyisho.
So when someone has put so much of their life and their time and their money and their ambitions into a particular direction in life.
Lento kaqeda kisho ukuthi ilakhona umuntu esuke ethathe isikhathi sakhe sonke naso, wathatha imali yakhe yonke nayo, wathatha amaphupho akhe nakho konke kumuye. Wakubeka endleleni eyodwa yokwenza izinto noma ephupheni elilodwa.
And because of that, they are reluctant, unwilling to walk away from it.
Ngenxa yaloko yokuba usefake zonke lezi zinto, useyakhele impilo yakhe, eyakhela kuleyo nto eyodwa, bakuthole kunzima ukusuka kuleyo nto.
Even when they can clearly see that giving it up will be far better for them.
Noma esebona ukuthi ukuziyeka lezo zinto kungcono kakhulu kunokubambelela kuzona.
Paul came to see that his whole religious Jewish life was a sunk cost.
Umphostoli Pawuli waqaphela lokuba lonke loluhambo aluhambile ngaphambi kokuhlangana noJesu lwaluyizibi.
But for him there was no reluctance.
Kodwa ke kuyena kwakungena kungabaza.
He gave it up willingly and gladly.
Wanikela ngako umphostoli Pawuli konke ngenhliziyo evumayo.
In a heartbeat.
Enikela ngenhliziyo ishayo.
Why?
Kungani ke enza njalo na?
Because of what was now in the prophet's column.
Ngenxa yokubona noma yokubheka lokhu azokuzuza. Kodwa bakhona abazalwane.
Only one thing, Christ.
Ngenxa kaKristu wazibona lezi zinto zonke ziyizibi. Ngenxa kaKristu.
There is no richer deposit that one could receive in life than the infinite worth of knowing Christ.
Ayikho neyodwa inzuzo noma into ongayithola ongayamukela ongayilinganisa nokwazi ubukhulu bukaKristu.
And in verse 8, Paul says, it wasn't only his religious gains which he counted as loss. No, he says he counted everything in life as loss.
Ebesinika ethu uMpostoli Pawuli kuyona le nto yakhe lempilo yakhe yobuJuda lekade sikhuluma ngayo ukuba mfanisi nani. akuyona leyo mpilo kuphela anikezele ngayo ngenxa kaKristu uthi yonke ingxenye yempilo yakhe wanikezela ngayo ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu.
If you had to measure the value of every single thing that one can have in this life, add that all up together.
Uma bengathola ithuba lokuqhathanisa ulande imali yakhe bank onayo, ulande imoto onazo, ulande zonke izinto ocabanga ukuthi zinkulu igroup endawonye, uzihlanganise ubale ngazo.
Paul says that amount is still worthless compared to the value of knowing Christ.
Inalo yakuthola kulezo zinto okuyibalile wayihlanganisa zonke, kuyakuba yizibi uma uqhathanisa nobukhulu bokumazi uKristu.
This is what happens when you become a Christian.
Ilokho ke bathando benkosi okwenzakalayo uma ngabe uphenduka kuba umzalwane.
Your values change.
Indlela obuka ngayo impilo la ukubeka khona ukubaluleka kuyaguquka.
The things that once counted as everything to you,
izinto owuyibona zibalulekile kuwena uzibone njengezibi. Oh Nkosi,
that which was once counted as nothing to you, Jesus Christ, is now everything.
Lokho umuntu aye kubale njengezinto ezinkulu engakafiki kuJesu. Uma esefikile kuKristu Jesu akubone kwizinto ezingelutho.
Someone has illustrated it like this.
Ukhona umuntu oke wenza isibonelo ngayo lento wakubeka ngale ndlela.
Becoming a Christian is like the morning after a starry night.
Uthi ke ukuba ngumzalwane noma ukuza enkolweni yobuKristu kufana na nesikhathi sasekuseni emva kobusuku obekade kugqamile kuneyinkanyezi ezinkulu.
The stars don't cease to exist.
Ngale nkathi ubheka phezulu ekuseni ebusuku kade kuneyinkanyezi, hayi ukuthi inkanyezi isuke ingasekho.
They're still there in the sky.
Zisuke zisekhona.
But you just can't see them because of the incomparable brightness of the rising sun.
Kodwa awukwazi ukuzibona inkanyezi ngoba zigqitshwa ukukhanya kakhulu kwelanga. Ngathi likhanya ilanga lenza ukuba inkanyezi ingabe isavela.
The stars of fame, fortune, career, hobbies, sporting achievements, education, family, community service. I don't know if you can translate that.
Angazi. Uthi inkanyezi zibuke njengodumo olukhulu, uyibuke njengomsebenzi, career yakho uyibuke njengezinto oyithandayo, lento okuye gymini uhambe uyo gym phakamisa izinsimbi. Uthi ibuke njenge-sport, uthi ibuke ngazo zonke izinto ezizuzayo.
They're all still there.
Zisekhona.
They're still a part of life.
Zisayingxenye yempilo yakho.
We just don't count them as valuable as we used to.
Kodwa awusabekile ukubaluleka kakhulu kuzona njengalokho okwenza ungakahlangani noKristu.
Because of the infinitely more glorious reality of knowing Christ.
Ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu okhazimulayo.
Paul ups the ante one more time in verse 8.
Umbuso Paul uqhubekela phambili ke futhi eversini lika 8.
He doesn't just count everything as loss, he says he counts it as rubbish.
Akagcini ngokuthi lezi zinto umbuso Paul uzenza zingabiyilutho noma akagcini ngokuthi akazibalekisi lezi zinto, uqhubekela ekuthini uzenza zibe izibi.
The word translated as rubbish is a very strong word for Paul to use in those days.
Igama leli umphosa Paul alisebenzisayo lezibi, igama elikhulu kakhulu nelingajwayelekile kulesi sikhathi umphosa Paul abhala ngaso.
And it actually had two meanings.
Lingachazwa ngendlela ke ezimbini noma lisho izinto ezimbini.
It was the word used for manure.
Igama elasetshenziswa ukukhuluma ngomquba,
dung,
umquba.
Also the word for garbage, refuse.
liphinde futhi lisetshenziswe ukuchaza ngendawo la kulahlwa khona udoti yabona la kuthi makuqoqwa khona odoti bonke bese beyolahlwa khona lisetshenziswe njengaleyo ndawo.
So if you will excuse my language for a moment, to make Paul's point, I must say this, the English word that covers both of those meanings is crap.
Uthike uma ngabe ngingazama ukuthi ngiqoqe ngihlanganise lezincazelo zombili, igama engingazama ukulisebenzisa, igama elithi crap, lisho ukuthini bangcwele?
Is there a Zulu word?
No.
Okay. So let's go back to those things we might be tempted to rely on for God's acceptance.
Uthi ke ake sibuyele kulezo zinto bebekade sike sakhuluma ngazo, izinto lezi ebesicabanga ukuba ziyasiza ukuba sibe ngcono phambi kaNkulunkulu.
A family with ministers in it.
Uthi umndeni onabafundisi kuwona.
Crap.
Ngithakala.
Belonging to the right denomination, whichever that is.
Ukuba se with denomination noma kwimvaba ebukeka I right kakhulu.
Crap.
Ngithaka bengasizi.
A love for religion and good deeds.
Uthando lwezenkolo nezenzo ezinhle.
Crap.
Ngithakalo bangcwele.
Serving in a certain position in church.
Lokhu kubukhonza abazalwane esikhundleni esithize ebandleni.
Crap.
Incithakalo.
Having good Bible knowledge.
Ukuba nolwazi oluhle nolukhulu ngeBhayibheli.
Crap.
Incithakalo.
Compared to knowing Jesus Christ.
Uma ukuqhathanisa nobukhulu bokumazi uKristu.
What is it about knowing Jesus Christ that makes everything else in comparison crap?
Yini ke le bazalwane eyenza uma ngabe uqhathanisa zonke izinto nobukhulu bokumazi uKristu bese kwenza ukuthi zonke lezi zinto zibe yinsakalo na?
There is no other way for human beings to be right with God.
Ileyo nto yokuba ayikho enye indlela yokulungisa abantu phambi kaNkulunkulu, yokwenza abantu balunge phambi kaNkulunkulu.
Verse 9.
Evesingana lelo uthini? Uthi ngifunyanwe kuye ngingekho ngingenakho ukulunga okungomthetho kodwa lokho okuvela ngokukholwa kuKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa.
The word righteousness is a legal word.
Umbuso Paulu leli gama lisebenzisayo laphana lokulunga igama lezemthetho.
It's courtroom language.
Igama elisetshenziswa inkantolo kakhulu.
There are one of two words that God could say when he stands in judgment over how you've lived your life.
Zimbili indlela uNkulunkulu angakuhlulela ngazo uma phambi kaNkulunkulu ongcwele esekwahlulela ngempilo yakho.
On the last day he will either say to you guilty or righteous.
Ngosuku lokwahlulela kuphakathi kokuthi athi kuwena unecala noma athi ulungile.
Paul is saying you don't have to wait until the last day to hear God's verdict.
Umbuso Paul uthi awudingi umuntu ophila emhlabeni mzalwane ukulinda kuze kufike lolo suku lokugcina ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela kanjani.
You don't have to look at your life and guess what is that verdict going to be.
Awazi ukuphila impilo yakho lokuyibuza ucabanga ukuthi engabe lokho kwahlulela kuyobe kuyini engabuyothini.
God can declare you to be righteous.
UNkulunkulu angakwenza namhlanje manje ukuthi ungabi nacala.
In right standing with him.
Akwenze ube ume ulungisisiwe phambi kwakhe.
Right now.
Njengamanje nje basikhuluma bangcwele.
All of your sins, past, present and future they can all be wiped from the record right now.
Lalela ukuthi izono zakho zonke izono ozenze izono izono ozenza manje izono ozozenza kusasa zonke lezi zono zingasuswa necala lazo lisuswe.
How can one receive that verdict?
Kungenzeka kanjani ke ukuthi umuntu athole leyo nto enjalo na?
Verse 9 tells us three things.
Uverse 9 usitshela izinto ezintathu.
First, it comes by grace alone.
Oqala uthi kuza ngomusa wodwa.
He says that righteousness is righteousness from God.
Uthi lokho kulunga ukulunga okuvela kuNkulunkulu.
It's a gift that only God can give people.
Isipho okuNkulunkulu yedwa onokwazi ukusinikeza abantu ukulungisisa abantu uNkulunkulu yedwa onikeza abantu kuba balunge.
No one can achieve their own righteousness before God.
Akekho umuntu ongakwazi ukuzilungisa ngokwakhe azenza beqotho phambi kaNkulunkulu ngokwakhe.
It comes as a free gift.
Kuza njengesipho esivela kuNkulunkulu.
Second, it comes through faith alone.
Okwesibili kuza ngokukholwa kodwa.
Paul actually says that twice.
Umphosa Paul uyiphinda kabili leyo nto.
Faith is the opposite of putting confidence in yourself.
Ukukholwa kuyinto eyahlukile kakhulu nephambene nokubeka ukuzethemba kuwena. Uma ukholwa awuzethembi wena. Yiloko ukukholwa ukungazethembi wena.
It's relying only on Christ's finished work on the cross for you.
Ukuthembela kuphela emsebenzini kaKristu ophelele wesiphambano. Obakhona kodwa abantu endlini.
So faith is saying to Christ, take away all my sin.
Ukukholwa yiloko kokuthi kuKristu Jesu, thatha zonke izono zami.
We know that part.
Siyayazi leyo ngxenye.
And take away all of my efforts at achieving my own righteousness.
Uqhubekele ekuthenini bese uphinda ususe yonke imizamo yami ekuzameni ukuzilungisa mina ngokwami.
That's when you have faith.
Ilapho ke la ukholwa khona. Uthi uKristu asuse izono zakho, asuse nemizamo yakho yokuzenza ukuthi ulunge phambi kaNkulunkulu.
Third, it comes in Christ alone.
Okugcina kuvela kuJesu kuphela.
Only Christ lived a perfectly acceptable life to God.
UKristu yedwa owakwazi ukuphila impilo elungile kwaze kwaba sekugcineni, impilo eyamukelekayo kuNkulunkulu. UKristu Jesu yedwa bangcwele.
Only Christ died for our unacceptable lives before God.
UKristu Jesu yedwa owafa efela impilo zethu ezingamukelekile phambi kaNkulunkulu.
So when you put your confidence in Christ alone.
Ngakho ke uma ngabe ubeka ithemba lakho kuKristu Jesu yedwa.
God credits Christ's righteousness to your account.
UNkulunkulu uthatha ukulunga kukaKristu owalunga kwaze kwaba sekufeni wangasazi sono akuthwese wena ulunge ngokulunga kukaKristu.
He transfers the debts of your sins to Christ's account.
Asuse ukungcola kwakho konke akuyise kuKristu Jesu.
So that now your creator and ruler and judge looks at you and he sees his son perfect in righteousness.
Lokho ke ukususwa kwezono zakho ziyiswa kuKristu Jesu. UKristu Jesu akunikeza ukulunga kwakhe kwenza ukuthi uNkulunkulu mangabe kubuka njengejaji elikhulu njengomehluleli njengomdali wezinto zonke akubuke ngamehlo endodana yakhe akubone ulungile.
Nothing but his son can cause him to gaze on you with the delight and the intimacy and the full approval of a father for all eternity.
Ayikho into neyodwa engenza uNkulunkulu athi uma ngabe kubuka amoyizele noma akhangwe uthando noma ekuthanda uNkulunkulu ngothando olukhulu uma ngabe ngakubuke ngoJesu kungalesi sikhathi ekubuka ngoJesu kuphela la uNkulunkulu engakwazi ukuthi athi uma ekubuka thokoze ngawo.
A challenge to you.
Nako ke engikubeka phambi kwakho namhlanje.
Name one thing in all the world.
Ngicela ukuba usho nje into eyodwa emhlabeni wonke.
That could possibly compare with the Father's loving gaze at you all the time.
Yiphi nje into eyodwa ongangitshela yona esemhlabeni? Enkulu noma emnandi noma ebaluleke njengaleyo ukuthi athi uNkulunkulu mangabe kubuka athokoze ngawe na ikhona into enjalo bazalwa enkulu nebaluleke nje ukuthi uNkulunkulu maye kubuka athokoze ngawe.
Have you counted everything as lost to know Christ?
Ingabe izinto zonke uyishaye izibi yini ukuze umazi uKristu na?
Can you say all I have is Christ?
Ungakusho konke yini ukuthi konke nginakho uKristu?
If you can, then that's the second way you stay safe in the gospel.
Indlela yesibili ke leyo uma ungakwazi kwenza ukuthi uhlale uphephile evangelini.
Paul asks one more question on his safety checklist by way of his own example.
Umphosoli Paulu sinikeza ke indlela noma omunye umbuzo wesithathu esimele ukuzibuza wona osinikeza uqondo kube ngabe siphephile yini. Evangelini.
Is Christ all you want?
Kungabe uKristu uyikho konke yini okufunayo?
Jesus is not a valuable collector's item.
UJesu ke akayona into nje efana nezinto ezibalekile ofanele uqongelele noma uqoqe.
You don't get him when you become a Christian as if it's a once-off transaction. Now he's on your shelf. And then you carry on with the rest of your life.
Akafani nezinto lezo oyithola nje bese uphinda uqhubeke nempilo into eyenzeka kanye ukuthi uzothuma ngabe uyitholile bese uyithatha uhambe uyifaka lapha eshalofini bese uqhubeka nempilo yakho.
The worth of Christ is such that even when you have him you never stop wanting more of him.
Ukubaluleka nobukhulu buka Christu yiloku kokuthi noma usumamukele usuna usukholwa uqhubeke njalo umfuno uKristu.
In verse 8 Paul says in order that I may gain Christ and be found in him.
Evesi lika 8 kubuya ngokucacile ukuthi ukuze ngifumane uKristu ukuze ngizuze uKristu.
Paul has gained Christ and he is found in him.
Umphosa Paulu semtholile uKristu usetholiwe uKristu wamthola uKristu futhi usekuyena uKristu.
That's a present reality.
Into eyiqiniso ngalesi sikhathi akhuluma ngaso ukuthi usefunyene uKristu.
But when Paul says may gain and be found he's also talking about a future reality.
Ngakho umphosa Paulu mayikhuluma ngalento ukuthi ukuze amfumane uKristu esho esemfumene. Ukhuluma ekhomba into ezayo.
In other words, Paul has a strong desire to keep going with Jesus right up until the day when he returns.
Ngamazwi umphostoli Pauli unentshisekelo enkulu nothando olukhulu lokuqhubeka efuna uKristu emthanda uKristu ekuKristu uze kufike lelo suku uKristu yobuya ngalo.
He has Christ now.
Usenaye uKristu manje.
But he has not gained all that will be his in Christ until the final day.
Kodwa akakufumani konke lokho kuyoba ngokwakhe ngalolo suku lokugcina.
Likewise in verse 10 Paul says that I may know him.
Ngokufanayo futhi evesi ngathela umphosi Paul athi ukuze ngimazi yena.
What are you talking about, Paul?
Umphosa Paul ukhuluma ngani na?
You already know Jesus.
Uyamazi nje vele manje uKristu.
Yes, Paul is not content to know Christ.
Umphostoli Paul akacabanga ukuba sekwanele nje lento yokuba useyamazi uKristu manje.
After walking with him for all of those years, he still wants to know Christ more and more.
Emva kokuhamba leminyaka eminingi noKristu engumntwana kaNkuluNkulu, usanentshisekelo yokufuna ukumazi uKristu kakhulu kunakuqala.
What do we mean by knowing Christ?
Sisho ukuthini uma ngabe sikhuluma ngokumazi uKristu?
It's not less than knowing facts about him.
Uthi ke akuyonto engaphansi kokwazi amaqiniso njengoKristu.
It's not less than using your mind or growing in good theology.
Noma ke ukugumba amaqiniso ngayo nokwazi ifundise inkulu zeBhayibheli noma zikaKristu.
Those are critical.
Uthi izinto ke lezo ke ezibalulekile.
But as Kevin DeYoung has written,
ngalendlela ke umbhali lo wakhuluma ngayo Kevin DeYoung akubeka ngayo,
the goal of theology must never be reduced to merely getting right ideas into our head.
Uthi ke inhloso yokufunda kabanzi ngoNkulunkulu neBhayibheli akumele yehliswe ibekwe nje kulento yokuthola imqondo noma izinto ezifanele ezirayithi ngoNkulunkulu. Akumele siyehlise siyibeke lelo zinga.
The reason we care about theology,
isizathu sithanda kakhulu noma sibalulekisa izifundo ngoNkulunkulu,
is so we can know God more deeply.
Yingoba sifuna ukumazi uNkulunkulu ngokujulile.
Enjoy him more fully.
Simthokozele noma sithokoze ngaye kakhulu.
And walk with him more obediently.
Sihambe naye ngokuthobeka nangokulalela.
So knowing Christ is when our head syncs up with our heart.
Ukumazi uKristu ingalesi sikhathi lokhu esikwaziyo kusengqondweni kuhlangana naloko kusenhlizweni yethu.
It's a personal, intimate, ever deepening relationship.
Ubudlelwane obusondelene nobudlelwane obujulile esinabo noKristu.
Becoming a Christian is a lot like getting married.
Uthi ke ukuba ngumzalwane kuficishe kufana impela noma kusondelene impela njengomuntu oshadelwayo noma oshadayo.
You make this life-changing commitment.
Wenza lesi sinqumo nje sisuka esikhulu esiguqula impilo yakho yonke.
And the truth is, while you know enough about the other person to enter into it responsibly,
iqiniso yilelo ukuthi nakuba ungena kulobu budlelwane umazi wazokuningi ngalomuntu ongena naye ebudlelwaneni,
your knowledge is still frighteningly limited.
Ulwazi onalo nakuba kukhona okwaziyo ngaye, kodwa ulwazi onalo ngaye luseshota lekakapheleli.
As real as your love is, it's still largely untested.
Nakubuthando lakho luyiqiniso futhi lulukhulu kodwa iqinisweni ukuthi alikakahlolwa alikakathestwa.
Ask anyone who's been married for a long time, they will tell you this.
Buza nanoma ngabe ubani oseshadile isikhathi eside uyokutshela lokhu.
But they should also tell you.
Kodwa nabo okunye okufanele bakutshele kona.
This is exactly where the joy of the relationship lies.
Ilapho kanye ke laqhamuka khona obumnandi bobudlelwane.
It's in spending a lifetime pursuing a deeper knowledge of this one person.
Ungalenkathi ke ukuchitha impilo yakho yonke uthanda ufuna ukufunda lo muntu oshade naye kumazi kangcono, every day uthola izinto ezintsha ngaye. Ikona okumnandi lo ngomshado.
Amen. Finding your love grow for them every day.
Bese ke lokho kwenza ukuthi uthando lakho ngenkathi uthola izinto ezintsha ngaye, nalokho nalokho bese umthandake kakhulu ngalezi zinto ohamba uzithola endleleni ngaye.
Do you want Christ like that?
Ingabe uyafuna yini uKristu ngaleyo ndlela na?
Have you experienced the sense of delight when you've discovered something new about Christ, it makes him even more wonderful than you could have hoped. Even more kind. Even more patient. Even more sovereign. Even more generous. Even more pure. Even more gentle. Than you could have dared to imagine.
Ngendlela ongakazi uzuyicabanga. Yabona mohlangabezana lezo zinto uyifunde ezweni kaNkuluNkulu noma uyithola ushuya yezu ukuthi uKristu kanti uyilokhu nefeeling ngoba naye enhlizweni yakho uthanda oba nalo ngayo ngaleso sikhathi.
Do you want to know more of the surpassing worth of Christ?
Umbuzo uthi ingabe uyafuna yini ukwazi ubukhulu nokumangalisa kuka Kristu na.
I have a friend who's retired. They've been walking with Christ for over 4 decades.
Uthi ke nginomngani osephumule ongasasebenzi uthi ke usehamba uhambo lude noKristu olinganiselwe eminyakeni ewu-40.
When I ask him, brother, what can I pray for you?
Uthi ke uma ngabe ngimbuza ukuthi impowethu yini engingakuthandazisa kuyona.
He often, nobody often says.
Nabuke ajwayele ukuba akusho noma ujwayele ukuphendula ngalendlela.
He says, I want to know Christ better and enjoy deeper intimacy with him.
Uthi ngifuna ukumazi uKristu kangcono bese ngithokozela ubudlelwano obujulile naye.
And I pray that for him.
Uthi ke ngiyimkhulekele leyo nto leyo.
But I also go home praying, Lord, let that be me.
Uthi ke ngiyimkhulekele kuleso sicelo sakhe sokukhuleka, kodwa ngisuke lapho nami ngikhuleka kanjalo ngithi Nkosi nami ngibe njalo.
Let that be my prayer when I get to that age.
Uthi engathithi nami kungaba umkhuleko enginawo mangabe ngifika kuleso sikhathi sengihambe iminyaka emingako noNkulunkulu.
Find men and women like that.
Ngithole abesilisa nabesifazane abanjalo.
Like the Apostle Paul.
Abanjengomphostoli uPaul.
Was an example to us of someone who could say.
Oyisibonelo somuntu ongasho kanje athi
Christ is all I need.
Athi uKristu uyikho konke engikudingayo.
He is all I have.
Uyikho konke enginakho.
And he is all I want.
Uyikho konke engikufunayo.
Amen, Bazalwane.
Amen.